Tornado vibe.
Hello mama. Iko this way mwanao niko zangu mjini kati na wanga nizishika siku mchana. Bila weekend pia natamani nakufanya kwa kukinga display. Don't give a damn about what they say. Kwa walimwengu kuna ushujaa tu, wasije kukuchanganya your mindset. Mana kila picha wana caption, nalani jiji linanipumbaza. Nazidi kukombea mama usife, wala usije mix page, ukiache zote have still fake. Mama nakumiss daily, I'm after your forgiveness. And mara napo mistake on this stage, nahitaji muda ni experience. Muda ni jipike mpaka ndoto iwe mwisho hasa ni peni fike mama.
This is a mess to my mama. This is a mess to my mama. This is a mess to my mama. This is a mess to my mama.
Let me explain the power of single mother parent. Mzazi mlezi mama, kwenye mingo ni memtarget. Wapili bada kwanza leko juu anetu dialect. Namtaja kila mara yeni umuru ataiwe night. I really love and respect you mama. Ukiacha kikipaji kugani mekwa respectful sana. Nani God who can bless you mama. Tangu mchango many father. Kwa uzazi ulio kwa painful sana. Sijakutenga baba huko uliko, rest in peace. Uliniacha kabla hivi nilivo sijui hata nini. Kamwacha mama mimi na brother sister wa wili na kukata tamaa hadi kwa hapa haikuwa rahisi.
This is a mess to my mama.